olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua tatalaina e le pālemia mō le si la fie le atunuu. Le whautuanga a le loia e whautuaina le malo le Solicitor General. Nā suatuaina le tūlanga na whaiai e Scott Morrison ni tofinga na ia tō fiai ia lava e avea ma miniti tāo ni matanga aluenga se lima le malo tele ili taimi o ia tau avea le tofi pālemia. O le aunga o le whaai unga a le Solicitor General e le solitu la fono le mea na whaia e Scott Morrison. Peitai o se whainga e lea ngā tatau, ma whainga māsani po o conventions. E uiele isolia se tūlā fono, ae o se whainga le tāla whiangai, ma lea ngā tatau ma whainga mālo lelei, ma whainga mālo manino. Na sāono le pālemi Anthony Albanese, o se whaai unga na whaia e Scott Morrison, e le tāla whiangai, ma lea ngā tatau,
The advice, though, is I think a very clear criticism and critique of the implications that are there for our democratic system of government of what happened under the former Morrison government.
Na faalia fo'i e le pālemia, o le a faia se suesuenga tūtua tasi, e iloiloina a wala e tāwhia ai le tōtula i mai o se whainga whapenei.
There's a need for more transparency about how this occurred, why this occurred, who knew about it occurring, what the implications are. There are clearly a whole raft of questions which have been raised.
Le pālemia Anthony Albanese. I le ripoti a le Solicitor General, Stephen Donoghue, na ia tā uai o le whaia wha'a lilo lilo o le tofinga po o tofinga. O lona winga, o isi minisi tā na tōwhia i matanga luenga nei i le kāpeneta, e le ma whai o na tuua ia, pe a whapea na iaini wha'a le tonu i a matanga luenga, i le teimi o nofo luai, ma le pāle mia i le tofi minisi tā. E pei fo'i ona wha'a matalaina e se tasi, e lava lona tomai i le tūlā fono whaavae po o le Constitutional Law, Professor George Williams. Tusa pe le soli tūlā fono le mea na whaia, ai le wha pe ai wasao pe a miotonu.
The fact that these appointments were lawful does not make them right, nor do they make them safe for our democracy. And as the Solicitor General has identified, there are important conventions of our system of responsible government. They require, for example, that ministers are accountable to Parliament. But it's impossible for a minister to be accountable to Parliament if nobody even knows the minister has been appointed. So the fact that this occurred in secret meant that the process broke down and these basic rules of our democracy were broken.
Professor George Williams. Ua talia le vanga upu whaia le Greens, le whaalinga le pālemia mō se suesuenga. Pei tae olo o whinau i lātou e tatau o na iei ma se mālo si anga, e pei ona iei i suesuenga po o komisi suesue le Royal Commission. O le suia le Greens i mata upu le tūlā fono ma whamasinonga o Senator David Shoebridge.
We need strong legislative response. We need the law to compel transparency. And we need this inquiry to have the power to summons those documents, to compel the production of witnesses, and ensure that the public and the parliament gets to the bottom of this.
Nā saunoa Professor Williams, e te tau i se suesuenga, o na aumaiai mani whaautuanga i awala, e pui pui ai, le toe tupu mai, o se mea whapenei i le lumanai.
This needs an inquiry to get the bottom of what happened, and most importantly, to determine how we fix this for the future. I think this will involve more than just changing conventions. It will require legislation. We need a law for transparency to make sure that whenever a minister is appointed, Parliament and the public get to know.
Professor Williams. O le talia Scott Morrison, na ia whaasarala wina i lunga o le tusi fōringa le Facebook, ma o lo fina wina ai e le isosopo lona whaaonga ina o le power. I le atoa ai o le sela waso mō mua o le whainga mālo o le Labour, ma le mata upulene i a Scott Morrison, ua mōli mawina sisi i tanga mā walunga i le langolongoina o le whainga mālo o le Labour. I se poll nusi pepa ale nai network o lo mamao i luma le leiba i le fasa fulma le lua pasene e fatusa i le tolu si fulma le tolu pasene na iai i le taimi o fai ngā pālota i le masina o me. O le reporti le nana fa amau pōpoina e Krishani Dani mō le SBS News.
Toi fia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fea lawa e mawailau podcast.